How this a trigger vibes? Oh na 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 na. Skilla skilla, baby. Turifite, baby, turifite. Ndagukunda, ndakwifuza. Baby, ndakwifuza. Iyo nkubonye numva nezerewe. Numva umutima wanjye utuje. Ngwino, ngwino, twikundanire. Baby, hey, hey. Ibasumba ngirira imbabazi. Ndagusabye nje numbabaze. Kunziga mu kababaro, baby. Uramfite, turifite, baby, turifite. Ndagukunda, ndakwifuza. Baby, ndakwifuza. Chiba Sumba.